machozi nitafutwa. Wala sijali, sijali.
Wamemchokoza ba
umaskini hali duni kipaji kilififia. Kaniona kama chizi peke yangu najichania. Wakasema mimuhuni nimepotea njia. Leo hata siamini natamani atakulia. Life limechange sana gwale nyingi tuko wana. Sweet give some love paka leo minafanya. Enzi bea nanambia yadu unachana sana. Wanangu walini brace I got a gift from my mama. Sab na kamata dough mziki kwa bro. Vita nyingi tulishinde yeah I'm ready to go. Profi jiza lisha sema kipaji usife na njaa. Jitume kivyo vyote ilo usiharibu mitaa. So saka sana ninja pambana. Usivunjike moyo acha lawama. Mama zetu alijituma dua nyingi tuombe. Umekosa umebaki nyuma kesho utaitwa pedeshe.
Nakadharo bado napambana. Usiku na mchana kuna mengi tafanya. Na wala sijali silali.
Za ndoto wakati hatuna usingizi. Wakati sikutoka is not easy. Tuliishi kupitia changamoto. Unaandika ngoma kali na itimpelekee moto. Kila mtu anakusifia unajua. Ukiomba support unahisi unawasumbua. Ukiwapa kisogo rapa gani hamna kitu. Wanacheka usoni alafu moyoni wana bifu. Inaingia imani inshu ni kujituma. Usisuse kazi ya nguvu mbele ya msukuma. Mwendo gaigai mikazo hawaiwezi. Usiamini alikula jua ndio mnyamwezi. Unalala studio producer kusaidie. Nyumbani kuna njaa wanamua wakupigie. Mchumba unempenda na kukataza kuimba. Rafiki wanakutenga wanasema unafika.
Nakadharo bado napambana. Usiku na mchana kuna mengi nitafanya.
Na wala sijali silali. No worries sijali silali. No worries
ups and downs juna chini. Ups and downs never give up. Ups and downs juna chini. Ups and downs
never give up.
Never give up.
Usikate tamaa.
Usikate tamaa.
Usikate tamaa.
No matter where you are, just believe in God.
Nakadharo bado napambana. Usiku na mchana kuna mengi nitafanya.
Na wala sijali silali. No worries sijali.
Take over the game.